Sectarian music.
Salobune, nabobu bumyobune, elolufiengo kunulu ampesha, kubomwa umekushansha, nimofila kosa kalumba fye, dalilanda fule firumbane, pakumo kuboko kukula, na kokwa kulodo kukula. Bano chalo nani, uka kumune zilamba, uka nange jite mwiko, iwane jibucheko.
Chikonko, yeah. Amashiwi ya masafari ya paluendo. Atinga ndawa ikumwa fiomu tengelelo na shininkisha. Yeah. Ala kuli file nshuka, kuli file nkali fiomu tewandi. Shile lalo tulo, ala mwandi. Kuli file nshuka, kuli file nkali fiomu tewandi. Shile lalo tulo. Shilela lotulo ala mwandi Ndelo legeja pavandi Bushe niwi sapo munandi Eo ningalo ndole la fionse nde pitamo iye Busha mapepo ya yadia Pantukale na ya ninika Ndole la fie Ulio bushiku wakati la tisa nomba
Abuelo como nefio waba Ukwesho mutu inga walikosa Nukumuno mutimanga walifwa Dekwesha ukweba Ushaishi womwela ukema Alabantu wala landa landa Ndekweba fintu napita moneka Vala fwayo kumfwa Vala kabilo kumfwa Nidia waba londolo Ela bonse basalanga na paba na tondolo Ulia mwaka charipali wene Lelo nepali wetende Bala talaba mwone filu wopa kutibalanda mashiwi yavu Ushama pepo ya ndi alia Pantukale na ya ninika Ndole la fie Ulio bushiku wakati la tisa nomba
Bano chalo nani Uka kumune chilamba Uka nange jite mwiko Iwane jibucheko Nani Uka kumune chilamba Uka nange jite mwiko Iwane jibucheko